omutalimpeo olinjuba gweroto yakanze mpamtigombe emukuba we ambulera yange onkwata konera bira na buli temba tengendo kwogera
baby girl.